mataliwa, hata kama kidogo, kikubwa ni mataliwa, ila mimi nae
tupoko,
aha,
bado tupo,
nasema mimi nae
tupoko,
aha,
bado tupo,
na bado niko nae
tupoko,
aha,
bado tupo,
mora bado niko nae,
aha,
mpaka sasa nadunda nae,
aha,
do you live one night? Tu mina yetu kiwe kidogo kikubwa ni mataliwa hata kama kidogo kikubwa ni mataliwa na mimi nae
tupoko
aha
bado tupo
nasema mimi nae
tupoko
aha
bado tupo
na bado niko nae
tupoko
aha
bado tupo
ona mimi nae
tupoko
aha
bado tupo
Anyway.